cyane bwa Antoine uravuze ati muri rusange abanyarwanda nta mahoro bafite, nibyo koko birigaragaza kuko nyiri ubwite nawe yaba yarafite amahoro yabitugaragariza. Ariko turavuga imyaka 20 nyuma y'uho Perezida Paul Kagame akoreye amahano muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, turavuga intimba ziri mu banyarwanda, jenoside yakorewe abatutsi, turavuga ubwo indengakamere bwakorewe abahutu, abanyarwanda bakabagishakisha wabaha agatima cyangwa wabarema agatima mu bantu b'abanyarwanda. Perezida Paul Kagame rero nk'uko tubivuga ku itariki ya 2 bazamuha tapi ruje hano muri Communauté Européenne, ariko twebwe abanyarwanda twemeye guhaguruka tukavuga icyo dutekereza, tukaba tutemera ko amahanga abikora. Kuba amahanga yaba yemera gutanga tapi ruje ku munyagitugu umwicanyi mu gihugu bita ko ari umuntu wahagaritse jenoside, wateje iterambere, wahaye abategarugori agaciro, akaba ameze nk'imana y'abanyarwanda. Kuri bo Antoine hari abavuga ko kwigaragambya uburengera udaha kredi umuntu wagejeje igihugu ku bikorwa nk'ibyo ngibyo. Ku bantu babumva ko Kagame yateje imbere igihugu, yahagaritse iyo jenoside, yateje imbere abana bategarugori, mucyo izo byita ngo he's the visionary leader, kuri wowe ubyakira ute ku bantu bagendera mu Kigali nk'icyo ngicyo?
Serge urakoze. Abantu batanga ayo matitre visionary leader ni abamushyizeho, niko nabyita nanuko niko bimeze. Kubera ko abamwita visionary leader nonaha ntabwo byagutangaza ejo bamwise umwicanyi kirimbuze. Ari mu cya mbere rero bavuga ngo wagejeje ku Banyarwanda ngo mbese akunze kuvuga ngo za Kigali. Reka turebe urugero harya burya iyo umuntu ageze Kigali hariya hagati agatera intambwe ku ruhande agakora kilometero gusa kimwe asanga hatari Kigali. Ese iyo yigiye hirya asanga hatari Kigali ya gatatu n'iya kane? Ni ukuvuga ko rero mu Rwanda biriya yerekana ni byo kwereka amahanga ngo nta masashi aba mu Rwanda. Amasashi ntari mu Rwanda abantu bicwa n'inzara. Amasashi ntagera mu Rwanda abantu bararabishima mu bisumbi. Iterambere rya Kagame ni iterambere, iterambere rigomba kuba iterambere rusange ritari iterambere ry'agatsiko, rigomba kuba iterambere rigenda rikagera hahandi muri cya gituba cyo hasi aho umuturage akarya akaryama kandi akaryama azi yuko ejo azaramuka akajya ku kazi, cyangwa akajya ku kazi ari uguhinga ari ugukora akazi gasanzwe, ariko akaryama azi yuko afite ubwo bwiza icyo cyizere cy'uko azabyuka cy'uko azabyuka. Ubungubu nicyo navugaga mu kanya umuntu agenda areba inyuma nk'aho ari igisambo. Umuntu babwiye ko ngo abantu i Kigali iyo bari muri twegerane iyo agiye kukubwira akwegera akajya kukunguriza ese ibyo ni iterambere? Niba ari iterambere rero Kagame ashyira imbere ye yita iteranyuma, ibyo ni iteranyuma ntabwo iterambere. No kubyerekerera ibyigaragambya umuntu wese ubabaye avuga ikimubabaje, iyo uwabwira azi uko ari bumwumve. Mu Rwanda rero abaturage bo mu Rwanda bafite ubwoba, bafite intare iri imbere yayo, iyo ntare ikitwa Kagame. Kagame rero yabaye ni nka ya ntare ikwicira inyana yaragize ikakurusha uburakari. Ntabwo Kagame yumva umuntu batavuga rumwe, urinda iyo bwana niwe bakorana. Abaturage rero bafite ubwoba mu Rwanda turabyumva kuko bafite intare imbere yabo. Twe rero turi mu bahanga turigaragambya kubera ko dufite ubwo uburenganzira, ibihugu turimo biduha ubwo uburenganzira bwo kwerekana ibibi ahisha tukabyerekana mu maso imbere y'amahanga. Ikindi cya kabiri, n'aba bamutumiye tugomba kubereka ko uwo mushyitsi wabo adakwiye kuhagera. Iyo tapi ruje bari kumuha keretse rene bari amaraso y'abanyarwanda agenda agenda kubera ko ntibamenye. Twebwe tugomba gukora ku buryo iyo tapi ruje bazayikuraho akagenda mu musenyi kubera ko ntabwo ayikwiriye. Ikintu gitangaje Serije, ejo bundi nahoze ndeba hari indi nama y'abaperezida yabaye mu myaka yashize, aho abaperezida b'ibihugu bimwe na bimwe abaturage baza baje kubaramutsa babahumbira, ubona babishyira ibihugu perezida bakamutisha umwanya. Naho Kagame aho anyuze hose asigaye ameze anyura mu mwobo. Ibintu byabaye muri Irani ejo bundi bamunyujije muri za puberi, ibintu byabereye i Toronto umwaka ushize, ibintu byabereye mu Bwongereza, bivuga rumwe y'umuhuti nyaburika ugira hari ndaba niyo mwaba muvuga rumwe arakuranye nuko bare uko twebwe muri manifestation tuzakora mu myigaragambyo tuzakora nuko dushaka ko mu Rwanda icyo bita espace politique Kagame agifungura amashyaka akabaho afite ubuzima gatozi atari ishyaka rikorera mu kwaha kwa FPR biba hari bwinshi aravuga ngo mu Rwanda ngo political space na political space ya na political space ya Kagame nubwo ishyaka bwe ashyira mu kwaha bakicara bakajya hariya bagaseka bakicara bavuze ngo barikiri gitabo gaseka sesa iyo niyo political space ariko twebwe dans notre vision ntabwo ariyo political space tubona icya kabiri icya kabiri ntabwo ari imfungwa za politiki zigomba gufungurwa itangazamakuru bikaba byigenga gufunga umunyamakuru kubera ko yavuze amakosa yawe icyo kuko ukagiharirwa abaturage bagahabwa uburenganzira busesuye igihugu kikagendera ku mategeko igihugu gikomeye igihugu gikomeye ni igihugu kigendera ku mategeko igihugu gikomeye ni igihugu haba bafite akashi kubuwara mu Rwanda Kagame ubona yabaye egizegitifu yabaye byose ni ukuvuga rero ko kiriya gihugu cyacu icyo tugishakira ni igihugu kigendera ku mategeko igihugu moderne
urakoze cyane Bwana Antoine nkaba ngushimiye kandi nongera nagiye gukangurira abanyarwanda batandukanye b'ingeri zose ndavuga urubyiruko nyarwanda ndavuga ababyeyi bacu abapapa ndetse n'abamama kuzashaka isaha imwe cyangwa iminota 30 kabira imyigaragambyo izaba ku itariki ya kabiri ntabwo rero imyigaragambyo izitabirwa gusa n'abagabo abari n'abategarugori bazaba babukereye muri kano kanya rero tukaba turi kumwe n'umubyeyi umubyeyi nawe ngira ngo atubwire impamvu azitabira imyigaragambyo izabera hano iburuteri mu
bibiri urakoze Serge kumpaye uyu mwanya wo gukangurira abari n'abategarugori kugira ngo baze kwifatanya natwe kugaragariza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko uburyo ayoboye igihugu cy'u Rwanda bitadushimishije biragaragara ko mu gihugu cy'u Rwanda abari n'abategarugori ari benshi mu buyobozi ariko bikaba binababaje kubona yarafunze Ingabire amuziza kubera ko ashaka kwiyamamariza umwanya wo kugira ngo ayobore igihugu kuko abona ko Perezida Kagame ananiwe ko ashaka kugira ngo amwereke ko nawe afite ubushobozi abari n'abategarugori aho muri hose muri Europe mutekereze igitwara Ingabire wataye famiye ye ni umubyeyi nkamwe murareba nkwayi nimuze mumuvugire ntashobora kuvuga ntabwo inyagamburira afite muze musabe Paul Kagame ko atagomba gukomeza kohereza uriya mubyeyi nkamwe
nibyo turabizi Victoire Ingabire yakatiwe imyaka 15 yabanje gukatirwa imyaka 8 arajurira twe twatuzi ko igihano kiwenda bari bugisibe Burundi kuko nta cyaha yakoze yagiye mu gihugu cyubaka kuko ari umunyarwanda ntabwo yagiye mu gihugu kugisenya nkuko bamwe babitekereza nkawe w'umubyeyi utuye hano mu gihugu cy'Ububiligi agahinda uterwa no kubona Ingabire ari muri gereza cyane cyane ku by'umwihariko nkawe agahinda Ingabire gutera kuba ari muri gereza nk'akahe
agahinda Ingabire ntera niyo mbona abana be Ingabire yasize abana batatu muri abo bana batatu harimo umuhungu ufite imyaka 10 yamuzira afite imyaka 7 iyo mubona bintera agahinda gakomeye cyane nkaba nsaba ababyeyi bafite abana kuwa gatatu abana hano batasafita manifestation zatangira saa 9 bazihangane n'abo bana babazanye bazirikana umwana wa Ingabire uri mu kigero cy'abo bana nabo bafite kugira ngo baze bifatanye natwe byibura isanya gusa batekereza Victoire Ingabire abenshi dukunda guhura mu muhanda umva bavuga ngo bakunze Victoire Ingabire igihe kirageze kugira ngo urwo rukundo mufitinge Victoire Ingabire mu rugaragaze kubera ko urukundo rutagira ibikorwa nta rukundo rurimo aba ari amagambo
urakoze cyane urabisobanuye uti urukundo rutagira ibikorwa ruba ari amagambo ibi nibyo koko kuko kuvugira mu mazu kuvugira ku matelefone kugaragaza ko ibintu bitagenda mu Rwanda ariko umunsi tubonye kugaragariza umunyagitugu wacu ngiye kunda kuvuga ko ari umwicanyi international wo mu karere abanyarwanda bakabebera ahubwo bagahunga mu gihe tubonye uburyo tumugaragariza ko ibikorwa dukorera tubirambiwe amahanga nayo kandi akaba avuga ati iki niyo cyo guteza imbere umuryango nyarwanda cyane cyane ubwo tuzirikana Victoire Ingabire nk'umutegarugori wagiye kubaka igihugu ariko Perezida Paul Kagame n'agatsiko bakabukanira igifungo ku cyaha atakoze ku muryango nyarwanda baba bagutegereza mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga bakunda kuvuga ngo umutegarugori niwe nkingirugo, abari mu gihugu cy'u Rwanda babumva mwigaragambije bakumva abategarugori nkamwe mwagiye mu muhanda muvuganira Victoire Ingabire, ubu tuba mugira ngo bashyire mu mitwe yabo abo bategarugori mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane kubazirikana mugenzi wa Victoire uri muri gereza, kuko nk'umutegarugori mu Rwanda wumva ko Kagame ngo abateje imbere aba yumva ko ubuzima arimo bukesha Kagame, ariko byagera kuri Kaya Ingabire bati na bamukarira umukwiye kuko atabashije kumva neza mu mvugo ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nk'uko akunda kuvuga ati iyo ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyanjye ingaruka urazirengera ku muryango nyarwanda, kuba ari n'abategarugori bari mu gihugu ariko bumva mwebwe muzaba muri mu myigaragambyo, hari ubutumwa aho bashaka kubagendera kugira ngo nabo ntibakomeze kugera muri kiriya kigali cyumva ko batejwe imbere, ariko baba ne bati icyo mugenzi wacu aharanira cyangwa aharaniraga nacyo cyo twaharanira.
Icyo nabwira abategarugori abari n'abategore b'abategarugori bari mu Rwanda ni ukubwira ko ibyo Kagame abakorera byose n'agakingirizo biri arabashuka abereka abaha imyanya myiza, ariko ibyo yakoreye Ingabire n'urugero yagombye kubereka Ingabire biriya byose bamukoreye n'ibyo bamuhimbiye n'ibyo nitwe tubyita gutekinika, Ingabire biriya byose ndabinginze abari n'abategarugori muri mu Rwanda kuguteranya Victoire Ingabire ibyo iriya myaka bamukatiye ni imyaka y'agahuma munwa, nta kibi Ingabire yakoze biriya byose amushinja ngo yakoranye na FDLR byose baramubeshera abari n'abategarugori, murewe ukuntu mwakora kugira ngo rwose mushyigikire Ingabire mubishatse mwashobora.
Urakoze cyane, ndakeka ko ubutumwa busobanutse abari n'abategarugori cyane cyane ku mugana w'Uburaya. Nta yesikize mufite rero ku itariki ya kabiri ubwo mu masaa cyenda ndaza kubaza Antoine none ngira dusobanurire aho tuzahurira, cyane cyane kuba bashaka kumenya banyuze kuri atitahuka aho tuzahurira muri iki gikorwa cy'imyigaragambyo. Ariko nanone rero nkabagira ngo nongere basobanure abanyarwanda kazi nubwo Perezida Paul Kagame yaje mu mahanga abanyarwanda bashaka kumugaragariza ko batamwishimiye, hari n'abandi bitwa inkoma amashyina bo ngo bateganya kuzaza ngo kumwakira ngo bamushimira ngo bamuratira aho ageje u Rwanda. Ubutumwa nagenera rero w'izo nkoma amashyi abo bantu bumva ko babo bidahaje kumwakiza mu gihugu cy'u Rwanda, ubundi nibyari binakwiye kugira ngo haba abantu ngo bigaragambye bashimira cyangwa bakigikira umuntu twe tuvuga ko ari inkoramaraso cyangwa ari umunyagitugu. Iyo rero nta biganiro mpaka bihari kugira ngo abantu bisanzure babivugire mu gihugu bituma bikorerwa hanze y'igihugu, ari nayo mpamvu ku itariki ya kabiri tuzaba twabukereye mu masaa cyenda hano i Burusere mu Bubiligi tuvuze amafirimbi tuvuze induru, ndetse nabibutsa ko mu Bwongereza yatewe amase, mu gihugu cya Canada Paul Kagame akaba yaratewe amabuye ndetse akakomeza gusesera mu ndake abamwe bisi ndake ahantu rwose hagayitse ahatigeze kubona tapi huje gana tuane ku kibazo cyaho bizabera, kuko ndagira ngo abari gutega amatwi kino kiganiro babashe kumenya aho tuzahurira kugira ngo iyo randevu bayishyire kuri kandire zabo, maze kuba umunyarwanda avuga ati sinabashije kumenya aho byabereye. Watwibutsa aho tuzahurira n'isaha?
Urakoze Serge. Ngo aho imyigaragambyo izabera ni hano i Buruseli, ni hafi ya Parlement Européen yatumiye Kagame, ni kuri Place du Luxembourg muri komine ya XL i Buruseli. Nagira ngo ubwo mbarareke mwese abatabumva radio itahuka, mbabwira ko ibyo Serge avuze ari byo, ko ayo mafirimba hari, ko za vuvuzera zihari, ko tuzamwakira rwose uko abikwiriye. Naho iby'inkoma amashyi byo icyo bitiyita intore n'abantu bagenda kurira aha udufaranga two kuramuka kugira ngo baze bamwakire, mu by'ukuri ntabwo nkeka ko nta nubwo nemeza ko hari abanyarwanda bamukunda, nuko abagura atabagura ntabwo yabona. Kandi umunsi bamukomeye mu nkokora ntakomeze kwiba ngo bune utu dufaranga atanga, nkeka ko nabo ngabo bavuga ngo bamushyigikiye nabura icyo abaha ntabwo bazongera kuboneka.
Urakomeye cyane bwana Antoine, ariko hari umuntu wanyoreje ubutumwa ambwira ati ndakeka ko kuri uyu munsi kutari cya kabiri imyigaragambyo izahagarara kuko Perezida Paul Kagame arateganya kwakira abanyarwanda kuri ambasade kuri Rwanda House ubu bari mu bikorwa byo kubaka amatente mu gikari aho Perezida Paul Kagame azaganira n'abanyarwanda nyuma yuko inama izaba ihumuje muri Communauté Européenne hakaba ari abanyarwanda bibaza bati ese twe tuzemera gutaha nkuko ubushize navuganaga na Joseph Matata avuga ati aha zajya tuzamukurikira sinzi neza amategeko y'ikino gihugu cy'Ububiligi ese biremeye ko abantu bashobora no kujya kuri ambasade nyuma yaho bakajya kwigaragambiza hamwe dukorera sitini ese byashoboka uwo munsi na sitini iramutse inakomeje nyuma yo kuri Communauté Européenne abanyarwanda tugacana buji n'amatara mu rwego rwo kwibuka abacu cyane cyane bizaba binakomeje ko umunyagitugu azaba ari muri Rwanda House natwe turi abanyarwanda iriya ni ambasade yacu ibisaba gusura turimo imbere ariko tukaba turi no hanze natwe tukahamara igihe cyose dushoboye kuko niwo mwanya tubabonye urumva ko ibyo binini by'abanyarwanda bifuza kandi nkeka ko ni uburenganzira bwacu sindi n'icyo wakongeraho
Serge urakoze ubwo biratangaje kubona bamwe bazajya mu niko kwinjira mu gihugu abantu kabirukana bamwe bari imbere bari ka mbere abantu kabirukana bakagiye mu rugo ntabwo nkeka ko ibyo ngibyo bitubahisha umukuru w'igihugu uwo ari we wese byagera kuri Kagame ibyo bigaba agahoma mu rugo naho ibyo gutegura ngo kuzakira abantu ibyo nanjye narabyumvise ngo bari mu myiteguro yo kuzakira abantu kuri iyo Rwanda House nkeka ko natwe nk'amashyaka nk'amashyirahamwe ari yose arengera ikiremwa muntu amashyaka ari yose nako n'amashyirahamwe yose yumva koko icyo gikorwa kibareba ayo mashyaka azafata ibyemezo bikwiye ku buryo azakirwa uko bikwiye ikindi nakongeraho ni uko imirimo yacu wabivuze wabikomojeho imirimo yacu yo ku sitini niyo izabibura nyirizina izabibura imyigaragambyo kabampamagarira abanyarwanda rwose banyumva abanyarwanda bari hafi n'abazava hirya no hino hari abatazi aho sitini ibera ibera kuri ambasade muzaze natwe twahubatse ambasade irahari buri wa kabiri dufite ambasade muzaze banara Kagame anabone aho tuzaba tumutegereje iyo sitini niyo ntagiriro y'imyigaragambyo yo kutarya kabiri urakoze
urakoze cyane niba mbyumva sitini yo kwa kabiri zaba ku masaha yaramenyerewe abanyarwanda kazi n'inshuti zaragitahuka murabyumviye ku wa kabiri sitini zakuba ku masaha asanzwe ariko tunategura tunanonosora igikorwa cy'imyigaragambyo cy'umunsi ukurikiraho nkaba ngira ngo mbararikire mwese baba abanyapolitiki baba societe civile nkuko twabonye ibiganiro bitandukanye ku mbuga za interinete kuri za YouTube twabonye za societe civile tubona abayobozi b'amashyaka atandukanye ese mwaba mukora iki kugira ngo mumobilize abanyarwanda batandukanye mumobilize inshuti z'u Rwanda turavuga abaturage bacu cyane cyane abakongomani duhuje akababaro hari abatanzania hari abarundi n'abagande ariko cyane cyane inshuti z'amahoro ku isi yose kuko umwicanyi ntagira isura ntagira igihugu ntagira n'ubwoko ku itariki rero ya kabiri tukaba twajya kubashishikariza kuzaza muri benshi ariko cyane cyane tukaba dusigaranye iminsi itari mike cyane aho abayobozi b'amashyaka abitwa koko barwanya buri butegetsi bw'agatsiko gukora ibishoboka byose mu telefoni abagenzi banyu mwohereza SMS mwandika kuri Facebook mukoresha Twitter mukoresha ikoranabuhanga bishoboka kugira ngo tumobilize abanyarwanda bashoboka kuzaza kwamagana uyu munyagitugu wacu umwicanyi international Paul Kagame uzaba ari hano mu gihugu cy'Ububiligi mu ruzinduko rw'iminsi ibiri ku itariki ya gatatu abanyarwanda kazoshizera gitahuka turashaka kumenya ibitekerezo byanyu mwatwandikira ku rubuga rwacu rwa email raditahuka@gmail.com cyangwa mukatwohereza ubutumwa kuri Facebook ijwi ry'abanyarwanda cyangwa raditahuka fan page mwakoze no kubutumwa kuri Facebook yanjye Serge Ndayizeye tukungurana ibitekerezo muri iyi minsi bisigaye dufata ingamba ariko tuvuga tuti never again ntabwo umunyagitugu azadutegera mu gihugu cy'u Rwanda ngo akomeze no mu mahanga natwe dukomeze tubebera nk'abadafite igihugu Kagame akunda kuvuga ati mwaratsinzwe ese koko mwemera ko mwatsinzwe ese koko niba mwaratsinzwe mwaba mwakwishyira hamwe mute kugira ngo mugaragaze ko gutsindwa kwanyu byaba bifite ishingiro abavuga ko bakora politike uyu ni wa mwanya mugaragara abavuga ko mukunda abanyarwanda ni wa mwanya kugaragara mwaguruke rero muri intwari Ntimwemere ko umunyagitugu ukomeje kuyogoza akarere aza kanidegembya aho mutuye ariko mwese mukabibera nk'abadafite igihugu. Uyu ni umwanya tuvuga tuti intwari zigaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi kandi abavuga ukuri bazatsinda. Mu ijwi rya Radita Ukarani Buruseli nkaba mbashimiye cyane cyane na Antoine Niteka twifatanyije n'ubutumwa bwawe n'abategarugori twabonye. Nanjye Serge Ndayizeye ubakangura cyane cyane urubyiruko nyarwanda kuko nimwe muzaharanira uburenganzira bw'igihugu cyanyu. Niba uyu munsi Perezida Paul Kagame yarishe ababyeyi banyu akica abanyamahanga ariko ukaba udafite ubushobozi bwo guhaguruka ngo ubivuge uri mu gihugu cy'Ububiligi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, cyane cyane muri Europe, ukaba uvuga ngo uzabivuga igihe nikigera uwo niwo mwanya kubivuga. Aba nguhaye rero rendez-vous nkurarika ko ku wa kabiri dufite sitire speciale, ku wa gatatu twese tugahura kuri Communauté Européenne. Mugire ibihe byiza, mugire ijoro ryiza ku bagiye kuryama, abarimo kubyuka, namwe nkaba mbifuriza umunsi mwiza. Yari Radita Ukarani Buruseli mu Bubiligi.